oluyire enkukubi abadde jjalibu gweddamu ekikolo ogenda kundaba olingiriza ki obuwala obwajjula kakikya mwami olabye n'obwensi okutalikkomo eno nvuga mmotoka olingiza bakazi onoonya okuntobeza ebifunvu leka gwe ne nvaamu nkomera wano tafuluuka maaniina toyina mpisa yanaakutambuza ebigere ntuuke bulungi fa baana b'emmamba totuzanyisa bw'obanga owulira oyo yabakazi ne bulijjo ndekayo n'enkuggulira okusinga londeereza nga nonnumya nga weeraga obwami bw'olina entobo obwo obuleege bw'ozimbya n'obuwanika butwalira ebali abawala abootunuulira yeeke waagula mmotoka ng'atunaalaba gyenatukwanira n'embwa olw'omulugube kati nno genda n'oyenda w'onoomalira onoosanga emmotoka yonjiza essiri gidira era ndayira genda mweyagale ne bagansibo abanteeza obwavu bw'empisa ayogera ayogere sikigaane zino nsonga za munju nnyomba na mwami gwaziyingirira tomanyira omusajja omwenze ennyaako z'omutima ne bw'aba n'ensimbi seegazaanya nfunda n'omwava alomba n'ennusu nga naye nkimanyi nti abawange leero bakyala bannange twajjirwa ssimu zongedde abaami obwamalaaya singa madde n'obuyinza obuziremesa olwaleero zibadde zikomaawo nomwobayiro y'omwami ejjudde bakazi lwaki basajja bannoppo tebakkubira bizinensi zannabakiiza okola naabo ng'oli malaaya nnyo taata luusi z'olina n'ekintu ky'ompunyira kyesiyogere ng'omusajja omwenza ntama bwange n'akgambye genda n'oyendawo n'omalira onoosanga emmotoka yonjiriza essiri gidira era ndayira genda mweyagale ne baganzibo
mukazi oba ali kuki senga janda abano nensiweera kuba kino kyetuliko si bufumbo nnyabo luno tuli ku lutalo nga bajasi mukyalo nkubya n'oluyinga ojoga obusungu bunzitanfe ekiruyi amateeka agatufuga aga mmotoka gewandisa osemaamaluusi okumanya gye tugenda ne gyetuva mbandabayo ne sayidi ne sayidi mbantunula obwo obupande bw'olaba obw'embaati mu mateeka ga turafiki mba mbusoma wali emabega wootabukidde olw'omuwala akapande akabaddewo kanyamba ni mu maaso gye tulaga wazibu nnyo batulabula obutadduka olw'ente nga tolaokubaga emanya ennyo obuzira ndowooza ofuna n'assanyu bw'entomera oba oyagala nkuvuga ng'ebikusanyusa ojja ogula ekkuba oba osobola ndyoke ntuule bulungi ng'omugogo kalawo k'emagamaga oba oyomba kati lengera kyetukoze ab'emabega twapaakinze mu kkuba otubalwisa wulira eŋŋombe bw'ozifuusa eŋŋombe tebamanyi ntebyamaka binkuuba kansooke mbaviireyo mbasibye nnyo wabula maama luusi oswaza nnyabo
kyekikusiza ebbali w'ekkubo kirabika era otegesa epulaani kyemmanyi ky'onoonya oyagala onkube kalegeeza weepanka etala luusi mwatufuganga luliitu abafulula museveni atuwadde ennyo eddembe taata ogeza n'okubako oba ompita mmere ŋŋenda kusibya taata luusi oyinza otya okwegaana eky'omukazi omuntu bwe nkutta olubona ntyo ndowooza bannanga entunuza ndali akapande n'omuwala abintabudde kale nsaba onsonyiwa ebweni mu ssiru kusibyeko seba akapande k'ente ate ge weegaanye ekyeraze lwatu oyo omuwala omwagala taata luusi ye n'ekikunsibako ate sikiraba onoonya okumpereba ebirwadde kanzireyo waka nsibe n'emigugu kuleke owasa akapande k'ente omusajja akujooga n'ateetonda asemba nzira ye wafe ni kuluta lo sumfungu kanguleko wasaka pande kente.
Nechitiba chama kwa chivurunga Songa bagaludemu batugamba Kiasonga za makasi nyangu Zagarane mtesanga muli waka Siku gumba mkubonga bagwagwa Katitaba wawo gana goyumba Naba mtweji nadako kungana Songa nage kwa kubye nyizenyo Omusajja pakunkane nyakutuga Atene songa jolike kutawanya Mchala wandi badoje sonyua Wewawo chinsipa kwa mwingwana Na inga zawe manye sengeja Wabula otensa nyuka nyobu mkubira Chiteke dedi mama ruso njagara Kakati njagara kutange chintu Mburi rachi kutuare nyomoyo
Zatata wabana njagara simu Ataka dono siku nsipa kuloka
Mwekuwa yange jendi neno mame bambi Nzene kuloka loru vanyuma
Kale giro jimbe nsime buongerwa Kusoni ya mazima tata rusi Tugendo vuke mmodoka tupena wano Mivuta konza biaka pande kende sinsonga
Banji nyaba tamanyi chitumaka Abatenze maimarusi wali omurogo Chokumotonele simwa na finza Chindaze basiri muringo Songa fabate gero lujegere Obukofu baro kwekubero kukuma Oyo mukaza ya garanza mutengira Orumu ya sabi nyonyo bozanya Zembade nonya chimu kukanya Jokumulimbira waka komoyo Simwa jipe bulungi mutende Obufumbo bukumenyo umbira Aba bakazo barabanga bategera Nayo bongo bumanyo bewo goma Chovango mnyigira ngoleka mumu Ibakola tubamara byekanya Sabalo itanga kwa jengolera Ebintu byange biri munyo mugaso Katimba saba munzikirize mbadukeko Omularu wange chimanyeri ayomba
Era suno mbade mkubo Ondese mmodo kukola cheno Simanyero soma mateka gakubo Ochetegerezo upande bwente
Bade ngeze mkatare gula nyama Wabule bade mbi narongo Katugende tujirumbe chibuye Aba yote batere nyoko tundankapa